ngihlonipha ithuba engilitholile. Ngi-appreciate umkhandlu, ngi-appreciate amagidangoma, ngi-appreciate wonke umuntu, ogogo omkhulu, wonke umuntu olike ngisho i-comment nohlekayo, nalaba kade bethi mina bekosha uJanuwari sengiphashile. I hope sebeyabona ukuthi uvaselina kusebona semakuukufatha sikhonapho
sambo. Idalu sefikile, cela ngicishe namaluzi, cela lo nohamba yedwa join abanyanga biluzi. So benga phezu kwetafula, cela ngihlehlise ningaphuzi. If mhlampu ucela ukubuza, bengicela manje ungabuzi. Ithuke su 5 fast is daddy, masiphethe umgilane, Monday, Tuesday yasubali. Ithuke ezinganani, angena kuthuzini, kodwa ngiyayenza iplani. Wozu ungena mali, kodwa uphatha umngani kwasha. Sambe wena kwasha. Sambe wena sa uyakhuthula yini last step? Ubizu uteka weduthi umgilana ngeka last step uyakhumbula yini my friend? Nibizi mkotisa nithi lonyaka ngeka zawucede. Ngiyabuza, uyakhumbula yini last step? Ubizi uteka weduthi umgilana ngeka last step uyakhumbula yini my friend? Nibizi mkotisa nithi lonyaka ngeka zawucede. Ngiyabuza, manje umgilane umgilane useye umgilane ayibo umgilane umgilane umgilo.
Hey, so that day.